walde ne be noddirta ben kadi anale lamu bafla be region kayile baler lede amendi rewbel demobe ko buri temdere hawrti lemudum jokko de do fedde don fatumata tunkara holiti wiide sabe rafi hebugol mabbe faba muya bangal jawdi le on do nokku golleji mabbe di ronki yaade yeso
angerawni
ngadan no min bawi yalla hebde kasindine demal ko awdi di hebata ko do haniri lati sababu yogabe prota golleji di law min darti fabede fa hande wala ko bilti ngun kasiti je buri fuf awdi concombre dene gangaje e melo
ala haliji tiduri hono waytagol wakati rafi denagu rafi hebugol angre kanyo ko nande mudum yo chadale mawde de rewbel gombel lamu bankas wondi fewde mudum le puddode nungu o tawede majjum fu ben do rewbel kanyo enka anniyaki feyi tumbo dirre juude mu em bangal golleji mu em demal ramatu tesuge kanyo woni lami do wal ne noddirta ben kadi le nokko o
golleji zarni ko nande mudum min gatta lenna soni min gala awdi ana tiidi golleji di puddano hanire sabe walter wakati o awdi yogaji puddata lo soni min notara ko purdi ga yogaji katal ngalla yirwata wakati jo ne fahuna ko kakata fu rafi ndena go dun na wada hello e golleji amen sabe jamarnde na hula yari gese tagal tuuji
yimbel wobbe kasem kawrtube ele dental ngalbe noddirta siniwe tomiato kanyu emtigaje remata ebe ngondi kambe dul lannade sanne fewde ndungu o fune kamate goto ele waldene
minete ambolo
ngala kake gollirde kewde deno dabaji dimi na torto gollude ila amen yomin kokke tracteur e ko nande mudu kala wattu sumu jidi remde gesse fedende min kewata djuktata dum sabi afka ke gollirde
le lamu gawo dental gongal ngalbe noddirta am nura kanyu ko hebi faba muya lambel region o agaishatu ibrahim goto ele fedende wonko haltanta en bangal faba muya mobe kebi lati do sababu hunchudi yardi yeso golleji mabbe di
dimma ko kan kaydi
ya jolo kewde ngontu dimi bawata remde wattu to boji sabi din jidan jam sanne ne jetta allah gollirde demal tutumin awdiji yogaji kanno kulle gesede na bonna kala ko fudi e misalo do no kuji didi ndemadi do kulle de bonnan feccere mo fuf
fedde kunchana o hore yimbelle gollirobe bibbe jalo le leedi amendi ka holiti wiide ana andani jaati darde ko rewbe jogi ele golleji bilide demal le leendi lamido ndedo fedde du woni sanusi buya silla holiti wiide imadoraja na wondi wadede fa ben do rewbel heba faabede
en fait dans toutes nos contrées
ele nuko jamen kewdi rewbe jamirta ke hebudo gesse faaba kalisi kabar demal nukay worbe rewbe fuf na jogiti ala mudu rewbe burata jaati yiri tamper mudu sabe worbe kay no dati fuf be jogi gesse mabbe de mbaw no traade hono garantie de nasoni ne wala gesse ko nan mudun hono garantie banku ngaji di jabota nyalmude kalisi lab o yaltini serewul sambino wol tutude rewbe be sappo joli temdre no kuji demal o jaati hono mu inde soni ngol gudiram
beydale demal ko ben do rewbe le watta e be ngada imadaraji kewdi kasen do fabe mbayta ko be demata ko be ciotta dum du yella e be keba daranade ngure mabbe nam holitiri wede dunki andan be kabaruji bilide majjum